나나니
Can raise it. Kuna little things that you do that blow me away. Kama kukumbuka that napenda viatu za blue. Na kunipigia mchana just to say I love you. Boy, napenda, 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 yeah. Na napenda unaponyambia kwamba through whatever uko na mimi, I say yeah. Zile vitu baby londa kufanya
Na shukuru sana da tumeamua kunishukuru shukrani na run both ways nje ya webcast spider niko nje ya net mosquito na utaniuma sangapi first of all siwezi kunyima mangot na kupenda siwezi hona alama mbot bright future naona na wewe 50 utadhani nina macho za abas na torch kamini Mr. Lenny nishapata Helena tuko pamoja kalulu na Abdala ni mimi na wewe milele naomba tusiachane kada ya mod na sepetu wema Kenya utadusi wezi guess umenichapa teni luki ni Hillary na Clinton Bill Judy Lucia Seal sana chill I feel but for real na anticipe sana zile zile
zile vitu baby londa kufanyia
situ gani
takufanyia leo zile vitu baby londa kufanyia
situ gani
takufanyia
itafika sangapi itafika sangapi itafika sangapi bado na waza vile utanifanyia leo sana
yeah.
Na vile unasema inaonekana mimi nitakipata pata leo
leo
bado nawaza vile back to business
see you to be long to find me